Mbaba kogomu vyo bulamu basavye bana Uganda na dalo umano wabuwa loko ngiro kubangulibwa awamno kuno gili dagala HZU echo mzigu wabana abajamu mbuto ate mungiri talinonji babadde mukubaganya ebirowoozo okuteekateeka eddwa bannamawulire abasaka g'ebyobulamu abayitibwa Health Generalist Network Uganda. Joyce Najemba ng'ono Nansi mu ddwaliro ekkulu ery'omulaga eri abakyala agamba nti buli mwezi omuwendo gw'abakyala abajjamu embuto naddala nga baziggyemu na bubi gweyongeredde ddala. Edita Kamagara ng'ono munnamateeka w'ekitongole ky'obwannakyewa kya Vista Foundation Uganda agamba nti ebiseera ebisinga abantu bano abajjamu embuto ze bateyagalidde ate ne bataziggyamu bulungi kiba kitadde obulamu bwabwe mu katyabaga awamu n'okuba ebituli mateeka gaffe.
Because you can't tell me I have to pass beyond my discipline for you to help me. Yet you could have given me a safe abortion before the post-abortion care. Because post-abortion care comes after the abortion has happened. So why are we permitting something that happens after the abortion but not permitting abortion? That is a big question in the law, and that's where most advocates or health advocates are coming in, because it doesn't make even to the healthcare provider. They are at risk. There will be other negligence because they won't have a person who is about to lose their life and they wait for that step of post-abortion care. But now they can't also give safe abortion because they are fearing being apprehended.